ukhona okungenzeka. Thank you, Lord. Ayocelenye insizwa yakaDlamini. Athi Dlamini ake ungiboleke lezi nduku zakho. Bese ngilanda umhlobo wami. Sizoyishaya naye. Thank you, Lord. Khona ezomsiza. Ithi lona kutya. Oh, could you?
kuchulwa gama yozo kumbulu Jehova kulonyaka
yebo lo kunyaka we
ayakhambela amazulu usimaga awubhekose duze na umtshela uthi
lo kunyaka wokuchulo
yala kumbulu izulu
Oh, kwenye.